J.I.
Exclusive to Zayda Hype Man.
Rapper fresh, sweet, you chill and nice. Delay, copy that. Hey, you're too black. This move. Nikamba paruanga. Yes,
life ya these days. Paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik. Life ya these days. Paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik.
Life ya these days. Ziva zako insansa ni uomu inewo isangapo. Vena wakukonda ukapangapo. Batizika sira ndishiva yambapo. Kuseni kukacha, I'm looking for kacha. Value ni aso I push. Nili mutane ya peni na suki. Sininga bwerere ya kudara root. Malezi wafuna kuleta chikwela. Wawona zangena wayivala wena. Feeling the vibe, you turn away but I no go for. Nili pay time for wasting. I wanna think about my destiny. Making money that's the best of me. Wasa yesa kukwe sana magiro. Limbina iwe finger tinja mahiro. Palast wazifeza ndiwe hero. Hiya vene ni malota kutulo. Prosper, pala ife woyine kukosa. Pali vena
life ya this paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik. Life ya these days. Paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik.
Yeah, pushing isako pali. Boy ufuna sagari. J.I. sina T-Black. Vela ni story panali panali. Ma days yaliko tough. No wonder nilipe love. Pishamo basunga TV. Nkongole kutugule kosafu. Alo ma boys vali na nsanje. Mwisho mfuna karambe. Munga cucumber sumu ni pala. Tis moyo ni lalanje. Nilipe wari olo ni zonde. Nile mba check na pope. Si hapa manje tachila. J.I. awa mayoni mapombo. Stew jiliko papiki. Imwe mulipa shavel. Chikanga kuchulile. Ukaniona na pita na paseo. T-Black siva kwani. Levo yako ni pamwamba. Izeti na mavesi. Kwa sala cheti imbeko mwamba mwamba.
Life ya these days. Paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik. Life ya these days. Paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik.
T-Black apa nikamba vamene nitamba. Life apa mtu wanga ya zanda. Vena vakondwa, vena vazanda. Vena ni nature, vena vapanda. Watu moo chikanga olemela. Ama kangi watandiza chilema. Watu moo iwe na mendo uyenda. Anga kutandiza iwe vomela. Ya wa, take it all of it. Vena nikamba ibi believe it. Life ya vute potenga kwa credit. Haso ni haso ni fulu magadget. Blay B ni pasile diesel. Vitima zibuka nkapita na dizimo. Watu moo si wanse valifu ino heta ni fly.
Life ya these days. Paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik. Life ya these days. Paliko ma tough days. Vena nguva konda, vena nguva zonda. Kukuona uchitik.
Some on the beat.
Yeah, hey yo, this more, thank you for this one. Yeah, hey yo, Uncle Pai, Max D, John Luke, Lama, Blay B, and I ain't gonna forget my team, Danger Fam, Church Boy, Managers, yo, German Joe Danny, and yo, 44C. Check it out, yeah, it's Laza C, and some capital on the beat.
Exclusive to Zayda Hype Man.
Yeah, thank you.